Happy to have the
Ngiyajabula
privilege of coming
ukubani
and
nhlanhla yokuze ebukhoneni bakho nokuhlangana
answering
nawe
today.
futhi oh
An
Nkulunkulu
old
kwangathi
God, may
singaba
we have
nenhlanganyelo
our
namhlanje
lives
ebusuku
around
ngasezwini
written word
elilotshiwe
today. May the Holy
kwangathi umoya
Spirit
ongcwele
impart
ngaphefumulela
all
konke
that's done
okwenziwe
today for
noma
the glory
kwashiwo
of God we
okodumo
ask it in
lukaNkulunkulu
Jesus'
siyakucela
name.
egameni
Amen.
likaJesu amen ingahlala phansi
They almost caught me off a guard. I was looking down
Ngicishe
here at the
bangibamba ngingelindele bengibuka ezansi lapha kumfoti omncane waseKansas evela ezansi le kulelozwe elikhulu laseKansas futhi yini eyenzayo phezulu lapha kulelizwe libandayo empeleni na Awu yonke indawo engihambayo ngihlangana nabantu abavela eKansas kwakungenye yezindawo zami zokuqala kuyihamba emva kokuba ngishiye iSt Louis lapho esasikhona eKale Auditorium futhi ngaya eKansas futhi angikaze ngibakhohlwe labo bantu ukuthi bafika kanjani oh nje kwakunabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili phephandaba lasho eJonesboro nedolobha cishe lingabantu abayisishiyagalombili noma izinkulungwane ezishumi ngiqakele inani labantu amamayela angamashumi amathathu kuzungeza idolobha kwakungekho lutho zonke izindlu zamaplazi zisusiwe namatende yagxunyekiwe nezinto nabantu abahlala kuwo ngaphansi kwamadala amatraki nabantu lina beliyokuna abantu bebambe iziqephu ezincane zoseyili namaphephandaba ngaphezu kwesixuku sabantu baba abagulayo bebalindile nje ukuba bakhulekelwe akwenzanga naye muntu umehluko ukuba bangenile kuleli viki noma ivikini elizayo noma ngabe kwakuyini bekuyoba kahle niyabo futhi ngiyakhumbula ezansi ekhoningi uhlala eduzane kwalapho uhlala khona na ekhoningi ubukeka ngathi ngibone ukuthize lapho ukuthi ngiqagele lowo kungaba ngudwithi mudi noma usenki noma umunye walabo engibabonile ezikhathini zabo ngangiphandle lehlane ngangibuyile futhi ngangisemuva lapho ngikhuleka ngingedwa ngaphambi kwenkonzo ngibabonile abantu bevela kuleyo migwaqo ubhuqu behlela enkonzweni ngendlela ntambama futhi ngiqabelile amanenekazi asemancane amanenekazi amancane amahle engevile eshumini nesithupha iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala ebhakishe izicathulo zawo namasokisi amade ngaphansi kwezingalo zawo ngaphambi kokuba afike lapho abeyohlala phansi athintitshe uthuli izinyawo zawo futhi agqoka amahhozi awo nezicathulo zawo ayenephela ilodwa kuphela futhi lalifanele lihlale isikhathi eside kodwa ayeyithanda ngempela inkosi isinye sezimangaliso esivelele kakhulu engike ngazibone zenzeka emelika zenziwa lapho
I want to come back to Arkansas.
Futhi ngifuna kubuyela emuva eKansas ngolungele lezi zinsuku. Ngibe nje nesikhathi sakudala sokuhlanganyela ngasezweni nabantu bakaNkulunkulu. Manje sibe ngaphambi kwesikhathi kancane nje namhlanje ebusuku futhi ngakho ke sizofunda elinye lezi likaNkulunkulu laphakade njengemvamisa. Futhi ngifuna angithi ngikhola ukuthi basho lapha saba ne ukwenzile kumemezela leso sile sasekuseni sokukhonza nokunye nokwina. Ya kulungile lokho kulungile khona ke. Sifuna ukufunda namhlanje ubusuku kutholakala encwadini kaGenesis futhi ngifuna nilalele njengoba sifunda kutholakala esahlukweni seshumi nanye nevesi lesihlanu.
And the Lord came down to see the city.
Nenkosi yehla ukuba ibone umuzi nombhoshongo okwakwakhiwe ngabantwana babantu. Nenkosi yathi beka bonke bamunye. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ebusuku ku ubunye bokuhlangana.
Now as we go straight into the word for this exhortation and now
manje njengoba siya ngqwezwini kwalesi sikhuthazo futhi manje ngikumangalisa kakhulu ucabanga ukuthi kanjani ukuthi abantu labo abababona lapha wayemunye.
And you know that's God's plan. God wants
futhi niyazi lelo icebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu babe munye futhi uyamangaza ukucabanga kodwa udeveli uyazama ukwenza icebo lakhe lisebenze futhi enza abantu babe munye ngaphansi kwecebo lakhe.
Now God has a plan.
Manje uNkulunkulu unecebo nodevil unecebo futhi khona ke udevil uzama ukuthola bonke abantu ngaphansi kwecebo lakhe ngenkathi uNkulunkulu ezama ukuthola abantu kuba babe muye ngaphansi kwecebo lakhe.
So there's two great spirits.
Ngakho kunemimoya emibili emikhulu emhlabeni. Umunye yayo ngudevil, umunye nguNkulunkulu.
The devil has messengers.
Udeveli unezithunywa, uNkulunkulu unezithunywa. Futhi sisenkululekweni ukwenza ukukhetha kwethu. Ubani esiya kukwakhela kuye uqobo lwethu? Lowo izinceku zakhe siyizo.
But if you notice as I was preaching last Sunday,
kodwa uma uqaphela njengoba bengishumayela ngesonto ledlule ngokoma kubanda umuntu, uNkulunkulu wenza umuntu ukuba ome, kodwa ukomela yena, yingakho ukoma kwabekwa kumuntu. Kodwa udevil uza ngendlela futhi aphendukezele lokho, futhi abangela abantu ukuba bomele yena ngezinto zezwe.
The Bible said, if ye love the world or the
people of the world, uma nithande izwe noma izinto zezwe, uthande lukababa lukho kini. Khona ke niyabona udevil uyaphendukezela, angeke adala noma yini, kodwa ingaphendukezela lokho uNkulunkulu asevele kudalile.
The devil is not a creator.
Udevil akasiyo umdali, ungumphendukezeli nje wokudaliwe kwasekuqaleni. Futhi siyini sana na, ngokulunga kuphendukezelwe. Bangaka bakuqondayo lokho na, niyabo kuhle, ngiyamangala nje. Ngingowaseningizimu futhi sijwayele nje ukuphendula kakhudlwana nje kunalokho. Futhi abantu basenyakatho badla ngoludala. Futhi ngibe seningizimu isikhathi eside kuze kuthi ufanele uzejwayeze izindlela zami zaseningizimu noma mina izindlela zakho zeyanki. Kodwa ngifuna nazi sinqobile impi, ya asinakuqophisana ngalokho. Kunoyedwa waseningizimu ophilayo futhi bekho yanki, ngakho sinqobile impi. Ngacabanga ukuthi kwakugadla kakhulu ngenkathi leyo yankefa, nakubani nowaseningizimu wamthumelela i-telegram wayesethi uNkulunkulu akubusise yanki, ngithemba kukubona futhi maduzane nje. Lokho babengekucabange ngani lokho ekuqaleni, niyabo, futhi bakudedele nje kuhambe na. Kodwa ngithanda ukusho lokho ukuthi kunokukodwa kuthathe ubude bempilo kunqoba yimbi, kodwa ekugcineni sikutholile, niyabo. Kulungile, kodwa kunesikhathi esikhulu esizayo. Futhi manje ekukhulumeni ngesitha ngokuthi kanjani ukuthi uphendukezela ukulunga ekungalungini. Manje ukuthi sisixuke sixubene kokubili abesilisa nabesifazane, iningi bonke ngabadala. Ngakho nginesiqiniseko nizoqonda, nalela udokotela wakho, ngingumfowenu. Kusemthethweni futhi kungokomthetho futhi kungcwele ukuba indoda izithathele yona uqobo unkosikazi futhi ukuba ihlale nalomkayo. Kodwa umunye wesifazane bengaba yinto efanayo kuye, kodwa bekuyoba ngukufa kumthinta. Kulapho umehluko, kulunga kuphendukezelwe. Leyo ndlela sonke isono esingayo, ngokulunga kuphendukezelwe. uNkulunkulu wakwenza ukuba womele yena, noNkulunkulu wenza ibandla ukuba libe ngubuye ngaphansi kokubusa kwakhe. Kepha udevil ubenza babe ngubuye ngaphansi kwesizinda sakhe. Futhi manje uma nizoqaphela enkolweni yobuMuhammad, ezinye zezinto ukuba besiyonje besingathatha isikhathi, izinto ezinjalo ukuthi ziphendukezelwa kanjani.
In the Mohammedan religion, which I've had the privilege of visiting,
enkolweni yobuMuhammad okunguthi ngibe nenhlanhla yokuvakashela izwe eduze kwethuna likaMuhammad nasethuneni lakhe, bekunehashe elimhlophe belimi lapho iminyaka ezinkulungwane ezimbili.
Every 4 hours, I think it's
njalo emhoreni amane, ngicabanga ukuthi kunjalo. Bashintsha umqabu nehashe elimhlophe, liboshelwe futhi babheke kuvuka kukaMuhammad. Futhi basho ukuthi uyovuka ekufeni, agibele ehashini futhi anqobe umhlaba.
Then you see, they are watching for the conqueror. to come riding
on a white horse. Babheke umnqobi ukuba afike egibele ihashe elimhlophe. Nokuthi kuphendukezele kanjani lokho kuthathele embhaleni ngoba uJesu yeza egibele ihashini elimhlophe. Izembathe zakhe ziciniswe egazini. Igama lakhe izwi likaNkulunkulu. Kodwa yabo udeveli yethathe lokho kucatshangwayo futhi wakuphendukezela kuMohammed. Kodwa ngokweqiniso uJesu uzofika ngehashe elimhlophe. Ibhayibheli lisho lokho ukuthi uzokwenza. Futhi ungangenisa yonke inkoloze leyo ofisa kuyifaka. Futhi ubone izibonakaliso eziningi ezinkulu zobuKristu beqiniso. Manje emboshongweni waseBhabhiloni uma uzoqaphela lo mboshongo kwakungukuqala kweBhabhiloni kungukuthi ngizokhuluma kamuva kuleli viki inkosi Thanda iBhabhiloni idolobha impela lasikelwa ngaphandle kwephethini lasezulwini futhi phakathi lapho babenomfula i-Efrawuthe ugeleza ngqo ngasesihlalweni sobukhosi nasengadini ephambukele engadini.
And that's patterned off of heaven.
Futhi lokho kwasika kaphandle kwephethini lasezulwini ngomfula wokuphila isihla ugeleza ngasesihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Futhi niyayibona inzuzo umuntu ayeyenza wayenza iphethini eliphendukezelwe.
And then in this great thing they had a man by the name of Nimrod.
Bese ke kulende enkulu babenendoda eyibizwa ngoNimrod. NoNimrod wayeletha konke kwamadolobha nesizwe ngaphansi kokubuswa kukodwa okukhulu ekhombisa ukuthi kungokucatshangwayo kwenziwe ngumuntu iphethini nje. Kodwa ibandla likaNkulunkulu lihlangana ngaphansi kukaNkulunkulu. Umuntu akahlanganisana lutho nalo lihlangene ngaphansi kukaNkulunkulu. Naleli Babiloni elalingukuqala ekudalweni kuGenesise sithola ukuthi kuthe ngqo ngale sambulweni.
Of this ecclesiastical world
futhi kukhuluma ngezo lezenkolo ezinsukwini zokugcina okungukuthi kumanje ekugcineni lizohlangana ngaphansi kokuphika iKristu inkolo eyenziwe ngumuntu. Kodwa nginokubonga kusho ukuthi ibandla likaNkulunkulu liyohlanganiswa nalo ngaphansi kwenhloko eyodwa uNkulunkulu. Kodwa izinkolo ezenziwe ngumuntu zonke zizoza kule nkolo yokuphika iKristu kuyoba izinqubo ezimbili zabo. Enye inqubo yavela eRoma okungukuthi iyoba yisilo. Futhi kunezithombe kuso isilo okuyoba yinhloko yezenkolo lebandla lamaProtestani eqongelela njengezithombe kuso isilo ngaphansi kwezwe lobuhlelo. Futhi konke kuyoza ngaphansi kokubuswa kukodwa kukhulu. NoMphikristu uyoba nguye yoqoqobaliswa esihlalweni sobukhozi futhi ahlaliswe. Uphiki melene kucishe kufana impela. Kodwa nokho imfundiso yakhe ayiveli imibhalweni. Imibhalo eyenele ukwenza ibukeke sengathi lokho kuqinisile. Kodwa iyoba yiphutha. Futhi ngiyazi wena uthi mfowethu Branham ubhekisela eRoma manje. Kunjalo impela. Futhi hayi Roma kuphela. Kodwa buProtestani nakho impela. IBhayibheli lisho njalo.
But there you are. The devil
kodwa nako labo khona devil ehlanganisa abantu ngaphansi kwenkolo yinye inhloko yinye yezenkolo umuntu emhlabeni.
Bible said he would
uyohlala ethempelini likaNkulunkulu ekhombisa ukuthi unguNkulunkulu nokuthi beyogqoka kanjani umqalo kathathu nazo zonke lezi zinto abayozenza umbambeli wasezulwini wasemhlabeni nesihlanzo. Futhi ngaphansi kwalokhu bekuyoba yizithombe kuye labo bonke babo beyohlangana ndawonye.
But the church of the living God will be united.
Kepha ibandla likaNkulunkulu ophilayo lihlangana ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu nokuqondisa kukamoya ongcwele. Ibandla likaNkulunkulu liyakuhlanganiswa.
Oh, aren't you glad?
Oh, anijabule na! lelihora lobumnyama lapho yonke ilivala ngci abantu abanekekeli abakwenzi kubukeke ngathi izinhliziyo zabo ziyaqhela futhi ziqhela kude le kuNkulunkulu. Izwe liya ngokubanda futhi libanda futhi linganaki ngoba lezi zinhloko zenkolo ziyabumbana. Irashiya, Irashiya izama ukuhlanganisa umhlaba ngaphansi kobukhomanisi.
Russia, the devil that's controlling Russia is trying
Irashiya, udevela lawule Irashiya uzama ukuhlanganisa wonke umhlaba ngaphansi kobukhomanisi. Basoze bakwazi ukukwenza.
And then the UN, United Nations, is trying to unite them under a union
bese kuthi ke UN United Nations izama ukuwahlanganisa ngaphansi kobumbane lombuthano wamaphoyisa enye inqubo eyenziwe ngumuntu akusoze kusebenza ngeke kodwa wonke azama ukukwenza.
And let me say this with respect, but according to
futhi ake ngisho lokhu ngezinhlonipho kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi sonke isizwe namhlanje zibuswa ngudeveli. Ibhayibheli lasho njalo. Usathane wakhombisa inkosi yethu imibuso yomhlaba futhi wathi zonke zingezami ukwenza noma yini ngaze ngifuna kuyenza futhi uma uzongikhonza ngizokunikezela wona wonke kuwe. Futhi noJesu wayazi ukuthi wayezowisela indlalifa kubona eminyakeni eyinkulungwane ngakho wathi buyela emva kwami Sathane. Ukuba izwe lalibuswa nguKristu besiyasonga izingalo futhi bekungayibe bikho eke inhlava edutshulwayo besingeke saba nezidingo zamasputniki namabhomu ihydrojini ukuqhumisa abantu. Uma uKristu aqhubeka nokubuza kwalamhlaba njengombuso babuzi nenkosi yamakhosi abantu bazahlangana kuye ngaphansi kwezizinto esisodwa esikhulu kuyoba isikhathi wonke amazwe afuna abantu ukuba babemunye. IJalimane yacabanga ukuthi bonke bafanele ukuba ngamaJalimane. IRashiya icabanga ukuthi bonke bafanele ukuba ngamaRashiya. Umhlaba wasentshonalanga ucabanga bonke bafanele ukuza lapha futhi babafuna ukuba bakhulume ulimi olulodwa njengoba benze eBhayibheli. UNkulunkulu wathi balimi lunye futhi ubafuna bonke bekukhuluma ulimi olulodwa. Babafuna bonke ukuba babemuye abantu abahlangene kodwa akusoze kwenzeka ngaphansi kokubusa komuntu. Kodwa ngizokusho lokhu ukuthi kuze isikhathi ngenkathi zonke izizwe ziyohlangana ndawonye ngaphansi kwenkosi eyodwa nalokhu uyoba nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi bazokhuluma ulimi olulodwa bayoba munye ezinhlizweni futhi babe munye enhlasweni eyodwa. UDanyeli wabona iziphetho inkathi intshe lasikwa laphuma entabeni ngaphansi kwezandla futhi lagingikela kuye imibuso yomhlaba futhi layihlakaza futhi yaba njengemfucufucu kwiphansi lendlu njengamakhoba epheshulwa ngumoya namandla. Kodwa intshe lamboza wonke umhlaba lelo tshe nguKristu. Kuyoba nesikhathi esithize lapho siyoba yisiwe sinye abantu banye iflegi linye isiphambane sidale simangelengela uduma kuNkulunkulu ophilayo. Amathemba ami lakhelwa phezu kwalutsho olunye kunegazi likaJesu linokulunga ngenkathi konke kuzungeza umphefulo wami kushiya khona uyithemba lami lonke nokuhlala ngokuba kuKristu idwala lemile ngimile yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo yonke eminye imihlabathi amabandla amahlelo izizwe ama-UN noma yini kungaba yiyo konke zihlabathi ezibishayo kuzofanele kufika ezimpethweni.
I've had the privilege of standing in Rome.
Ngiyengaba nehlale kuMeroma lapho uKesari omkhulu wazama ukuhlanganisa wonke umhlaba ngaphansi kombuso waRoma futhi namhlanje ufanele uhumbe amafidi engamashumi amabili ukushela phansi kutshele izimvithi zalelo dolobha ngabe eGibhithe lapho uFaro abakhulu abazama ukuhlanganisa umhlaba ngaphansi kweGibhithe futhi iwumba amashumi amabili namashumi amathathu amafidi kuthola izimvithi zedolobha kokuba lapha sinambuzo oqhubekayo kusho ibhayibheli kodwa sifuna lowo ozayo esikhathini esingeside sedlule ngenkathi mina ngesinye isikhathi ngaphuma endaweni ngenkathi ngangisengumfana omncane ngibona isihlahla esikhulu lapho engangivame ukuya khona futhi ngahlala phansi kwalezo zihlahla futhi ngathi uma sengindoda edala ngizobuya futhi ngihlale ngaphansi kwalesi sihlahla esithize futhi ngiyobheka phezulu emegatsheni yaso ngiyoncoma ubuhle bazo njengoba nginjalo namhlanje okomfana neshumi nambili akusekho lutho olusele naleso sihlahla kodwa sikhubekizwe ngani na akukho lutho lapha okungaqhubeka kufanele ishabalale futhi yonke into efayo isho kungena kufa kuzayo ngokuba yonke into esiyibonayo isenza siphenduke zelo sento ethile yangokoqobo ngishadise zithandane futhi ngibone intombazane encane ethandekayo ekhophozelayo ebusheni bayo insizwe namahlombe aqothile bemi kanjalo bemunye nezinhliziyo zabo zishandawonye ngicabanga akusizo yini isithombe sihle kakhulu leso kuba uke ushade kuze kube ngokufa na kodwa iminyaka embala nje kuze kube izinwele zabo zijika ziye mpunga amahlombe agobe futhi babuyele ethulini kuyini na isithombe ngenkathi bemi labo ukuthi kukhona izwe ngaphesheya komfula lapho zonke inkomba zokufa zisusiwe lapho kungena kufa kuya kuma ofuzweni lakhe ilanga lezinkanyezi kuba kukhanyise bha leyo nkanyezi yokuza enkulu ayikalahli noma yini yobuhle bayo kusukela inkosi yayiphephethe isuka ezandleni zakhe futhi wayilengisele kuzungezeni kwayo futhi ibheka ukuthi eminyakeni embala yenza nikithi kodwa wathini embhaleni na wathi labo abaguqulele abaningi ekulungeni bayokukhanyisa bha izinkanyezi ngakho sibheke umuzi omakhi futhi omenzi ngunkulunkulu emva kokuba sewubone le nto ethile enkulu engizama ukwakhela umqondo wakho kuyo okwengcikithi ngizama ukwenza umqondo wakho ubone ngaphandle lapha ukuthi kunokusebenza kwesitha lokusebenza kwesitha ngomoya ophendukazele uzama ukwenza loko umoya kaKristu ozama kukwenza isitha siyazama njengesizathu esimelayo nesiphikisayo kuhlanganisa wonke umhlaba ngaphansi kwenkolo eyodwa enkulu umhlaba wenza lokho iRussia iUN futhi manje ake ngihambe ngiqhubeke kancane nje nebandla lizama ukukwenza ngaphansi kokumisa kwenziwe ngumuntu akusazi kasebenza kusile uhlelo lukankulunkulu ngingakufakazisa lokho ngezwi lakhe kodwa niyazi unkulunkulu wakwenza umuntu ukukwenza ufise ukuba ngaleyo ndlela ukuze kuthi ube ngakugcwalisa ngobuhle bakhe manje uma umuntu umele akugcwale ngento ethize kunjalo lezi izikhathi sikhetha ngeke usama maphakathi nendawo ngale uhambe ngaphambi kokuba umlezi uzuphelile kodwa ngeke uphumele phandle ngaloo mnyango ongumuntu ofanayo ngenkathi ungena kunjalo
either a better person or a
Uyoweka leyo muntu namhlanje ebusuku noma ngabe umuntu ongcono noma umuntu omubi kakhulu kunalobo nguye ngenkathi ungena ngeke kusize kuguwa ukwenza isinqume. Manje qaphela izikhathi zokukhetha ngeke uba phakathi nendawo izikhathi zokukhetha ufanele ukhethe wena namhlanje ukuthi ubani ozomkhonza. Nodevele useveze izinto eziningi okukhangayo lokho ongakukhetha uma uthanda kukukhetha ungeke wahlala ngendlela oyiyo ngoba ufanele ube uma ungenalutho. Manje ngifisa lokhu kuhlale phakathi kwenu lenkosi enhle yasezulwini iyazi ukuthi angikusho lokhu kuba nginganaki kodwa ngisho lokhu nje kukhombisa iqiniso. Futhi nebavangeli betsha abakhulu abawela amazwe namhlanje futhi esikhathini esingeside esedlule ngibe lenhlanhla yokuhlala esidlweni sasekuseni nalo Billy Graham odumile lowo engikholwa ukuthi ingceku kaNkulunkulu iyangale kwamazwe babizela kuKristu ibizela umhlaba kuKristu lasekuphendukeni. Futhi ngimzwile esho ngaphambi kweqembi labashumayeli ngenkathi yasecosha ibhebheli kanje futhi wathi lesi yisisibonelo. Wathi uPawuli waya edolobheni futhi waphendula abantu wabuyela emuva kamuva futhi wayesenabaphendukile abangamashumi amathathu. Wathi ngiya edolobheni futhi ngibe nabaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amabili ngibuyela emuva onyakeni futhi anginawo amashumi amabili. Ngangifuna kanjani kusho ukuthile kodwa lokho kwakungumhlangano wakhe.
Billy Graham with his message is
utshela abantu ukuba bavume izono nokuphenduka besuka esonweni futhi lewo ngumlezo somqoka. NoNkulunkulu ukhethe uBilly Graham ukuba awenze angeke omunye ongakwenza njengoba enzile ngoba ulandele inkosi. Usemoyeni kaJohane kungukuthi ngaphambi kokufika kokuqala kukaKristu wahamba ngaphambili futhi washumayela ukuthethelela kwesono futhi wangenza zimangaliso kodwa washumayela futhi wanyakazisa izinkolo futhi wazilungiselela umlezo olandelayo.
But today as Billy Graham, our beloved brother,
kodwa namhlanje njengoba Billy Graham umfundi othandekayo njengoba enabantu abazilahla bona uqobo phandle ngesono akakabi nawo umlezo wokugcwalisa phama futhi le ndaba.
You are dumped out, but let me humbly speak to you as your brother.
Nilahle ngaphandle kodwa ake ngikhulume ngokuthobeka kini njengomfowenu. IBhayibheli lathi uma umoya omubi usuphumile umuntu uhaba ugwadule ngamanye amazwi uyazulazule yonke indawo uzama ukuthola ukuphumula. Umoya wukho mubi kakhulu kuze kube ungathola othile ongakhuluma ngaye noma uphile ngaye. Batuzane nje bengimuzwa umoya emhlanganweni futhi nina nonke abathumela izincwadi phakathi njengesixoliso sobusuku bokuqala noma obubili ukukholwa ukuthi kwakuwuhlobo oluthize lokuhlelwa komqondo futhi manje nikholisekile impela. Ngiyanixolele, uNkulunkulu uyakwenza futhi nenkosi libusise ngempela. Manje ngenkathi umhlangano uqhubeka umoya omubi emhlanganweni lowo moya ucishe impela ungabi nabungozi kuze kube ubamba othize ongasebenza ngaye khona-ke ngenkathi ungasebenza ngaye uyokwenza ubonakala ngempela ngoba ungumoya omubi nomoya ongcwele lapha uzama ukuthola othile ukusebenza ngaye futhi ngenkathi uthola othize ukusebenza ngaye ungeza kuhle. Bugani imimoya emibili, izinjongo zawo, izinhloso na? Bugani ukuthi ukanjani? Bugani imisebenzi yabo? Bugani izithelo zabo? Khona-ke ungabona ukuthi imoya emunye kuwe. ukugumezela ngumoya uma ungenamoya ufile futhi uma unomoya ugugumezela impilo yakho futhi uma impilo yakho iveza isithelo somkhristu ngumoya womkhristu manje ungagcwaliswa manje bhekani lo moya omubi uma uphuma uhamba ugwadule uzingela indawo uthole ukuphumula
iBhayibheli
lathi akakazanga kukuthola ngakho uthi ngizobuyela emuva lapho ngivela khona ubuyela emuva kulo muntu oke waba kuye futhi uthola yonke ibushaneliwe ihlanziwe yonke ingcwelisiwe konke kulahle kuhambile wo ikhole lijabule ngempela nje kodwa kunalutho futhi wathi wozani laba abanye umoya bayisikhombisa ngaphezu kokuba wawunjalo izozama yini ukuthola lokhu na ibhayibheli lathi lelo iqiniso ujesu wathi kuyiqiniso futhi uyabuye kule ndlu umuntu ovumile ukuthi ukristu ukuba ungumsindisi wakhe okuyekile kokubuthakathaka bakhe ukuyekile ukuphuza kwakhe ukuyekile ukubhema kwakhe ukuqamba amanga kwakhe ukutshatsha kwakhe usengcwelisiwe uhlaziwe wonke indlu yakhe eshanelwe yonke uzize ekhululekile ngakho uyabuya bese ethola leyo ndlu futhi uyahamba futhi uthola umoya bayisikhombisa ngaphezu kwalokhu ayeyikho bese ngele umuntu ibhayibheli lasho ukuthi ukugcina komuntu kuphinde kwasikhombisa kunokuba wayenjalo ekuqaleni manje yini eyenzekile nje umvangeli uyadlula ngapha bashumayele kuphenduka futhi uhlanze isono sakho futhi ngenkathi usuhlanziwe wonke udevel uyasuka kuwo ubuyisa izinto zakho wazintshontshayo hamba vuma amaphutha akho kumkakho noma kumyeni wakho uhlanza ngempela bese-ke into yakho ngokuthi uhlanzekile nje futhi wenza ukunemba okuhle ngempela kudevel manje emva kokuba abantu sebekholiwe futhi babhaphathizwa bagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi lolo uhlelo lwamandla obunkulunkulu kankulunkulu manje uma ugcwaliswe ngezwe futhi ngenkathi usindiswa ungahle kuba ugcwaliswe ngemicabango emihle nokunye nokunye kodwa ngaphandle uma ugcwaliswe ngonkulunkulu unkulunkulu wathumela umoya ongcwele emhlabeni ukugqugqumezela ibandla futhi ungahle ukuba ugcwaliswe ngemicabango ungahle ukuba ugcwaliswe ngesenzo zenkolo futhi ungahle ukuba ugcwaliswe ngemfundo usiyazi futhi ungahle ukuba ugcwaliswe ngenkolo futhi uzalokhu ngophokophelelwe ngudevel kunjalo manje uma unkulunkulu wakwenza ukuba ungajulula ngokuba ngenkathi wazalwa wenziwe waba nendawo ukuba igcwaliswe ngokwemvelo ngumntwana kadevel futhi ngenkathi umvangeli uyadlula ngapha futhi wena uyaphenduka futhi uthole uhlanzwa ngiyabona ukuthini udevel uyafika ubuyisela kuwe futhi yakuhlalise phakathi kwelike ihlele encane futhi athi ibandla lethu lingelikhulu kunawonke kulephutha khona lapho ekuqaleni khona-ke uthola ukuxakazeka kwekhanda incitha buthopho ngani akungilathi ngecala kuhlala ekhaya futhi ngibukele umabonakude akungilathi ngecala kubhema usikiti wabungani okuncane noma ngithathe uphuzo kanye esikhashaneni izithelo zakho ziyasho ukuthi ungubani bese kuthi-ke uyoza abanye abefundisi bezenkolo bevuka futhi ungahle ukuba uvunde ibhayibheli futhi uyabona lapho ujesu abonakalisa futhi wenze izimangaliso ukuthatha ukuyisa kumelusi
Oh,
uzothi manje bukani asikukhole lokho ungubani usina ubani asikukholwa yena nobani na akusuye nonkulunkulu ngokuba unkulunkulu wakuloba nguye nomunye umuntu Futhi uma uzoye muvelako kwinhloso efanayo ezamboshongweni wasephabheni ukwakha kwenziwe ngumuntu ukubusa kwasemhlabeni kodwa uNkulunkulu akakufuni lokho akalifuni nonke lihlangele ngaphansi kwe-Methodist ngaphansi kwe-Baptist noma ngaphansi kwenoma yini kwezenkolo inhloko yebandla akalifuni nonke lihlangele ngaphansi kwaRoma akalifuni nonke lihlangele ngaphansi kwenoma yikuphi ukubusa kwebandla kulifuna lihlangele ngaphansi kombuso wakhe wakamoya umoya ongcwele futhi ngenkathi umoya ongcwele fika izwe liyava futhi ugcwaliswa ngobhabhathizo kamoya ongcwele nodeveli ungumuntu ufanele ehlale akuqhelelane nawe ungaphansi kwesizinda sikankulunkulu uyisidala esisha umoya ongcwele ungena kuleyo ndawo engena lutho futhi uyigcwalise yonke manje umelusi noma yiphi inkoloze indatshana thizeni encane obuye yifunda ingahle ithi kuwe izinsuku zezimangaliso selwedlule leyo indawo enhle kadeveli kushalalisa umuya wabo moya phakathi labo futhi akwenze umuntu owadlulele kakhulu kunalokho wawuyikho ngenkathi wawuyisoni ngani isono senkolo singesedlulele kunazo zonke yilokho kwadlulele ujesu washo njalo ngumoya wedlulele khona-ke ungahle uye emhlanganeni lapho amandla amakhulu enkosi futhi yinto yokuqala ubuye yisho uma ukubonile manje ngiyemala nje uma ngicutshaniswa nalokhu bayonginika encwadi ebandleni lami uyabona lapho khona na manje mhlawumbe akwenzi kunamahlela akahle abelusi abakahle ama-methodist ama-baptist zonke izinhlobo ezikholele kunyakazele kungaphezu kwemvelo kukankulunkulu ezikholwa ukuthi umuntu ufanele azele kokuzwa futhi agcwaliswe ngoboya ongcwele futhi ngibonga unkulunkulu ngabo bonke babo kunabaningi babo abakholwayo unkulunkulu unabantwana bakhe bebambeke ndawo zonke kodwa hhayi ngizama kukusho kwiningi lethu uthola wonke lawo mabandla ngifuna ukubuza nini abantu be-methodist labo abangakholelwa ekuphiliseni ngamandla obu unkulunkulu uthiwani ngojohn west umsunguli wenu na ngenkathi egibele ihashi lakhe kukhulekela wesifazane ogulayo le hashi lakhubeka emgodini wegofere futhi lawa laseliphula umlenze walo ujohn wehla ehashini lakhe wathatha ibhodlela lamafutha wayesethi nkosi wenzile leli hashi ngokufanayo njengoba ungenzile futhi wagcoba ihashi ngamafutha futhi wagibela kulo wayesehamba kuthiwani ngalokho na ukushumayela ebandleni lamanje le-methodist namhlanje bebekulahlela phandle emnyango ngempela kodwa niyakubona ukuthi kuyini na umama sifeke omdala webhayibheli sambulo ishumi lesikhombisa wayenamadodakazi futhi ngempela ngidingeke ukuba ngikucacise lokho buprotestane bungumkhiqizo wobukatolika impela buyiwo baveza okuningi kwezinto zabo futhi basabambelele kukho basakwenza kude le kusuka ekufundisweni kwemibhalo kude le kusuka esifundisweni sabapostoli bazenzela bona uqobo isivumo khona sabapostoli ngifune noma yiphi indoda engitshele labo abapostoli abake bacaphune bacaphune isivumo khona esinjengaleso akukaze akukaze kodwa nibeke phezu kwakho futhi nibiza abaphristi benu baba nojesu wathi ningabizi muntu ngobaba futhi nina abantu ninikezele izincwajana zenu zomkhuleko bobabili iprotestani nekatolika futhi nisho imikhuleko futhi nafuthi nafuthi bobabili iprotestani nekatolika nojesu wathi ningathemelezi njengabahedeni becabanga ukuthi baza kuziwa ngokukhuluma kwabo kuningi niyabo ibhodi engeke labize iketela ngokuthi limnyama kunjalo konke kungaphansi kokulahlwa ngecala konke kucatshangwayo kwenziwe ngumuntu futhi lezi zizathu emvuseleleni enjengalena usedolobheni lezi zihlalo zihlezi zingena lutho kodwa unkulunkulu uzokuthumela nakanjani futhi namaphepha azokusakaza futhi ngosuku lokwahlulela ngenkathi ubizelwa kukophendule uyothola unecala njengoba babenjalo emuva lapho Akashoko yini uJesu inkosikazi yaseSheba inkosikazi yaseNingizimu ivela kude lezi ngxenyele kakhulu kakhulu zezwe ehleli emhlane ekameli izinyaka ezintathu kubona iziphiwo sikaNkulunkulu okwakunguSolomoni wathi ngiqinisile ngithi kuwe omkhulu kuloSolomoni lapha futhi ngithi namhlanje ebusuku ukuthi omkhulu kuloSolomoni lapha umuntu kaKristu umoya kaNkulunkulu ebonakalisa futhi esebenza eveza empilweni yomuntu njengoba yenza lapha. UNkulunkulu wakwenzela indawo ebingathulula nya. Manje ungeke nje wapolisha yonke impilo endala, ungeke wanika impilo endala ubuso obusha, uzofanele afe ngempilo etsha izale kuye. Wadinga ukulungisa izinsipho okuthile noma yini eniyifaka ezindebeni zenu, yilokho abesifazane abakwenzayo, niyazi ukubenza babukeke kangcono. Akadingi usanga kwezinele, akadingi izinto zodebe, ibanye lidinga ukuzala ngokugcwalisa kukambongcwele. Lezinele zake zisongekile, lezindebe zake zipendiwe. Uzalokhu eyintombazane endala, uzalokhu ngumnikazi, uzalokhu nokunikaza kwakhe, unokwesaba kwakhe. Uzithela yena ukuqoba wonke mathize thize futhi akafuni ukulalela iqiniso ngoba into leyo engaphakathi kuyo ngeke yamdedela kukho kunjalo ngempela. Owesifazane ongenasimile ezitaladini uyakhuphuka futhi umtshele yeyi tate usebutheni uyothi naka izindaba zakho. Futhi yelinge ilunga lebandla linguntamo olukhulu edlulele kasikhombisa kunalowo wesifazane. Mtshele kunemvuselelo enkulu eqhubekayo, ufanele wahlela zansi. Inkosi uJesu zibonakalisile yona ukuqoba iphulisa abagulayo, abantu bakanjalo njalo bamukela kubangcwele. Qhubeka, yini indaba ngawe na? Ngingowebandla, ngikahle njengawo, ngani na? Angazi lutho lunye olungcono. Kodwa ukhuluma kwesifazane ehloniphekile bezomtshela ukuthi uliphutha kwenza lokho, uyathi amen, ngiyazi ukuthi lokho kuliphutha. Futhi utshele wesilisa noma isifazane ezala ngokusha ngomoya kaNkulunkulu ukuthi ubhabhathizo kamoya ongcwele okhonela bona lapha ukugcwalisa inhliziyo yabo, bayomemeza kakhulu amen kukho ngokuba bazondla futhi baphile ezwini likaNkulunkulu ngempela bakwenza. Kodwa-ke yebo, njengoba kunjalo ezweni kukanjalo nasebandleni, bazama kwakho okuthize. UNkulunkulu akaludingi usizo lwakho kwakho umbuso wakhe. UNkulunkulu ufuna wena nje ukuba ushumayele izwi. Uzokwenza ukwakhe, ungumakhe. Unamapulani abekwe, avezwa lapha, kulungile. Senzani khona-ke na? UNkulunkulu wakwenzela indawo kuthululwa konke okwezinto zezwe. Manje imvelo ibeke umoya phakathi lapho owenza wena uthande izinto zezwe futhi uyazi ukuthi usephutheni uma wenza lokho. Noma ngabo ilunga lebandla, ungaba njengokukholwa njengoba ungakwenza futhi ube njengogcwele udeveli nakho kunjalo. Uma ungabaza ezikaNkulunkulu lonke izwi lakho liqinisile, kudevele kutshela lokho ngempela kunjalo. Lokho ngubuhlaza, kodwa izikhathi, isikhathi impela ukuthi umshumayeli othile omncane uStebane akhumule amaglavu erabha akhe, futhi washumayela ivangeli ngendlela elilotshwe ngayo, futhi bayeke kuzama kuzungeza kalula ngesipiliyoni sabo sokufundisa. Ngihlala ngidabukile njalo ngenkukhu yomshini wokuchamisela, inkukhu eyachamuswela emshinini wokuchamisela, zitshiyoza futhi zingenamama kuya kuye. Lokho kungibeka emqondweni omshumayeli wezikhungo zobufundisi ongazi lutho oluye ngezwi likaNkulunkulu kunalokho isikhungo sobufundisi esakulo etshiyoza futhi kungekho mama kuya kuye. Kodwa uma uzala ngempela phansi kwamaphiko ombusa wakhe namandla yovumelana nalo lonke izwe lishilo liqiniso, futhi uma uNkulunkulu enyakaza kokungaphezu kwemvelo, inhliziyo yakhe iyolambela kulo ngqo. Awusoze wehle eceleni bese uthi ukufunda umqondo devele uphelisa bhula. Ngikukhona lonke ibandla lami likufundisi liyothi uNkulunkulu makadunyisa njalo njalo ngokubani igcwalisiwe. Ungeke wahlala ungagcwalisiwe ngalutho, ukungagcwaliswa ngalutho kungukungezi lutho. Lenda baga baphendukile namhlanje ngokushesha ngenkathi uthola ukuphendulwa qala kuvilapha kufanele ukuba ngale lapho uze emadolweni akho ufune uNkulunkulu kobabatizwa kwamoya ongcwele kuzogcwaliswe kodwa ke usunokuthonga ubukhona bakho bubusisiwe bunawe futhi ngenkathi isitha singena njengengonyama emphandweni ngalobo busuku noDanyeli kukhanya kukaNkulunkulu bakhanyisa futhi uyasuka kuwe.
If the good man of the
house, indoda ethe umuzi ngakabi nakho kunkanisiwe ngempela.
Now, united.
Manje bezihlangene usuku lwePentecost noma ngaphambi kwakho nje abafundi babehlanze bonke zonke izono zabo zixolelwe. NoJesu umele usazive isikhukhazi sidala njengoba kwakunjalo njengoba asho beyobe ebaqoqe njengesikhukhukazi izibungu zakhe. Kodwa ke ngenkathi umoya kadeveli wakhishela ngaphandle ulinde isikhathi sokugcwaliswa. Futhi nokho kukho konke lokho amadoda ayishumi nambili nje omunye wabo wayenocobo lukadeveli futhi emva kokuba wayesebona uJesu yenza yonke leyo misebenzi emihle wenguye impela lowo holela amasosha okubeka iragi kuzungeza ekhanda lakhe futhi wamshaya phezu kwekhanda obushize noma induku wayesathi sitshele ukuthi ubala ushayile sizokukholwa. Emva kokulandela uJesu futhi ebona izimangaliso zakhe futhi ezwa umJuda yanyuka noJesu yamtshela ukuthi wayengubani uvelaphi. Emva kokubona konke lokho le ndoda efanayo yangabaza emva kokubona emthonjeni waseSamariya nosifazane yamtshela izono zakhe futhi uzomfarisi ethi ungumbhuli. Bese ukuthi ke emva kokubona uJesu othandekayo wesifazane ethinte ingubo yakhe futhi ephilise futhi wayesalokhu engakukholwa futhi wavumela umoya wokungakholwa ukuba ungene kuye ngoba wayelela ngaphandle. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Wo kuyinto esabisa kanje pho kungakholwa futhi nokho abantu bavuma ubuKristu behleli nalokho phakathi kubo. Namawala nabakukumele babeli lathi osukwini lokugcina ngaba ngizize ngimangaza ngakho na uqhaba umnumzane kungenza ngazi lokhu ukuthi isikhathi sokuphela siseduze ube phepheli lathi umoya usho ngokuchachileyo uyazi ukuthi igama ngokuchachileyo lichazani ukuthi ezinsukwini zokugcina lokho yelokhu izikhathi ezinzima ziyakufika ngokuba abantu bayiyoba ngabazithandayo uqobo. Ngikudokotela PhD Jones nesipiliyoni sami sami sobufundisi nginezinqu zami zama-degree ngingu-LL UL ophinde kabini uD umeluso wethu yikho konke lokhu lokho lokho kunelutho kukodwa kwenzela uNkulunkulu. Bengilandola ifika esikhathini esinye esite sedlule yathi Holy Branham ngingaplastela ubonde ngeziqu futhi yathi ngaso sonke isikhathi uma ngithole isiqu sami sobudokotela ngacabanga ukuthi ngizothola uKristu. Ngenkathi ngithola isiqu sami nokufunda nokubhala ngenkathi ngithola isiqu ibhashela ngazingela uKristu kukho konke kwakho futhi angimtholi nokho. Wathi ngabothisha babe nebutana ngathi uKristu akaziwa ngalezi ziqu zesayensi yezenkolo kodwa waziwa kumuntu kamoya ongcwele kungukuthi wehlela usukwini lasePentecost. Nendoda yawela ngayo kwetafula lami lekhofi ekamelweni lami lokudlela futhi lapho yamukela umoya ongcwele. Amen. Usenkundleni namhlanje ebusuku eshumayela ukuphilisa ngamandla obuNkulunkulu okungenge yamadoda edlulele osuku. Lenzani manje na? Liyamxosha khona ngqongo usheshe. Nibusisiwe uma benikhipha emasinagogeni nezinto ngenxa yegama lami. Lokho ebepheliyela kuzo bayoba ngabanamawala abakhukumele nini na ezinsukwini zokugcina abathandi bethelevishini ubumnani ngaphezu kwabathandi uNkulunkulu abahlebi abangazithibi. Manje ngizolitshela ungayi ezansi lomhlangano ngoba kukho lutho kuwo abangazithibi ibhayibheli lasho njalo. Bele sima sokusaba uNkulunkulu kodwa bephika amandla akho manje mani lawo na abafundi babuza umzuzu nje abafundi babuza lombuzo ngenkathi bebone ukuthi uJuda unikele ngayo naye yonke into yayiseduze bathi inkosi ngabe ngalesi sikhathi uzobuyisela umbuso kuIsrayeli na. Bekana kuthi akusiko kwenu kuba nazi lelo hora kodwa yeyuke lala emzini waseJerusalem futhi niyakuqinisa ngamandla avela kwaphezulu ngaphambi kokuba nibe ngofakazi.
A witness has to know something.
Ufakazi kumele azi ukuthile. Ufakazi kumele abe nezihlakalo. Futhi ungeke waba ngufakazi kaKristu kuze kube umwengwele ukubhabhathizile. UJesu bengeke avumele abafundi bakhe ukuba bashumayele evangeli baze babe bamukele umoya ongcwele nakuba babehlonishiwe ngokuhamba naye iminyaka emithathu nengxenye nakuba babengamadoda angcwele bemukeliwe emehlweni akhe kodwa wengeke abavumele ukuba bahambe bashumayele kuze kuba balinde phezulu lapho futhi bajola konke kwahlukane kusukile kubo futhi khona-ke umoya ongcwele wafika. Lokho yize likudingayo namhlanje yilokho kugcwaliswa okufanayo ngenkathi kulahlela ngaphandle kufike kudinga kugcwalisa. Kwenzani lokho kugcwalisa uma kungena na lapho unokungabaza kuletha ithemba lapho unokuyekethisa kuletha uthando labo ubunenzondo kuletha inhlanganyelo. Bese kuthi-ke uma ibandla likankulunkulu ophilayo ngelinye ilanga lihlanganiswa ngaphansi kwenhloko eyodwa enkulu lokho kuyoba inhloko kankulunkulu unkulunkulu nasebunyeni bomzimba kaKristu uzoba ngumlawuli nombusi nenkosi ngaphezu kwalo lonke ibandla ngaphansi kokulawula kwakhe khona-ke uyombukela phezulu. Namhlanje konke kwemibhoshongo yasebhabheli abangayakha konke kwamarokhethi abangakuthola konke kwabososhalizimi nobukhomanisi lokho bengakubona zonke izinqubo zezenkolo ziyehluleka kodwa kulo lonke unyelwako unkulunkulu ozoba nebandla lihlangene ngaphansi kombusi wakhe ngaphansi kokubusa kwakhe ngobhabhathizo kamoya ongcwele. UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela labo abakholwayo egameni layo bayawukhipha odevele bakhulume ngezilimi ezintsha uma bebamba izinyoka noma baphuze noma yini okunobuthi angeke kwabalimaza bayobeka izandla phezu kogulayo bayakusinda. Izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso imisebenzi engiyenzayo mina bayakuyenza nabo nemikhulu kunalena bayakuyenza ngokuba ngiya kubaba. Zikashale izwe lingabe lisangibona loko niyangibona mina ngokuba ngizoba nani yini na kulahle ngaphandle thulula konke khona-ke ngizoba nani kube sekupheleleni kwezwe kugcwalizwe ngempela ngizoba nani ngisho nakini kube sekupheleleni kwezwe. Uma lowo moya uphakathi lapho ubambelele ezwini likankulunkulu laphakade futhi ubiza yonke into ephambene nawe inqobo nje uma yayingesikho kunendaba ukuthi kwenzani lokho lokho yizwe likushoyo noma yini enye into elikushoyo. Uma unkulunkulu enze isithembiso umuntu lowo olinde nalowo moya uyobambelela kuleso sithembiso sikankulunkulu ngani akukho lutho olunyendleleni yakhe. Ibandla limsulwa ibandla lihlanjululwa umoya ongcwele unembeza wabo ukwesaba kokungabaza nokungakholwa kuyasuswa futhi ngenkathi bezwa izini kankulunkulu lisho into ethize bayalikholwa wo babambelela kulo abanyakazi nje besuke kulo nje. Neza namhlanje mngani wami lifuna ukubona abantu ehlanganiswe noKristu ukubonakalisa umoya kaKristu wangokoqobo amaqawa nesibindi. Sengivala ngingahle ngithi izwe lifuna ukubona amaqhawe bahlonipha iqhawe lokho kudle isisho sidala sisho ukuthi amagwala afa izikhathi ezikasigidi ngenkathi lapho amaqhawe engafi neze. Kule ndawo efika emqondweni wami ngingathanda ukuyicaphuna kini okwemizuzu embala nje indaba yeqhawe elinokukhohlakala njalo kakhulu. Abaningi benu madoda enyaka wami nani besifazane nizoyikhumbula kahle ezincwadini zethu zesikole kokuiminyaka eminingi yadlule eSwitzerland abantu abancane baseSwiss babenyukela ezintabeni futhi bazakhela bona ukuqoba izindlu ethize babele ngomnotho zabo ukuqoba ezincane nokunye nokunye amakhaya abo amancane futhi bawathanda babengesibo abantu abalwayo babengabantu abanokuthula futhi bonke kanye ngasikhathi sinye beze eSwitzerland kwakungumbutho omkhulu futhi babengamadoda aqeqeshekale behlezi njengazo izihlalo lapho njengobodo lezitini amahawu amakhulu umkhonto emkhulu amadoda yeni baqeqeshekale futhi bayeza bemashele eSwitzerland ukuthatha lokhu iSwiss eyayinako leSwiss ukuvikela amakhaya abo bevalelisa ngokwanga amakhosikazi abo nezingane zabo nabantwana bathatha izingcezu ezindala zezinkemba zesikele elikhulu amadwala namatshe imishizi emidala emikhulu futhi behlele ezansi esigodini kuhlangana nempi ebhekele nabo futhi ngenkathi sebezihlanganisile phandle lapho amancane amantontezi nje idlanzana lamadoda futhi ibazungeze bonke kwakuyimpi enamandla imasha babangenzani na bama bengenathemba bengenasizo omunye ebuka omunye bamunywa akukho ndlela angakukho babeqediwe Eva Skashan, what would endure the income of Naya Lingu under Von Winklad?
He stepped out.
When you tell or Pumanga Pabi, why is that he? My daughter is Switzerland, the Peshe and Galen Tabel with a Kelnad in shop, Labum Gabbles and Gardens and Nadas in Dutch Balindin. What thing and God give Valelis and Ubanga with Lokugusa and his opinion give a ball and footgun of Shab.
What are you going to do?
Mati, I know it for a week. Who's always a shiny now? What did I'm saying? And you are fair in Switzerland. Oh, Mati, I know it for a week. Loco and Gaga was in a lotto. You got it, which is a fair in Switzerland now.
He said, you take what you've got, plowshares.
What do you, Tata Nag, you catch a MBT, I'm a singer, I'm a man, I'm a dad. Is in doing a machine, I'm a dual. What do you, Gilandelen, footy dinan, running on Jonah Kool and a wet and a logo knuckle. What do you, someone's done enough? Footy, watching a party singer lad. In the air, get layers on one guy. Wapari says Zagazai, footy, I'm a mess, I'm a cool, you know, Ben Kool. Wakalazo, wabwale lapo bukhulu babikhona bukhona. Wonke nje kwinombolo yomfaniswano ebamashisayisa khona ngqo phambi kwentaba. Beqhubeka, beqhubeka. Oh, yileyo ndlela odevel akwenza ngazo. Ebamashisela khona ngqo ekhoneni. Wabamisa isandla sakhe. Wayesemeza kakhulu. Yenza indlela yenkululeko. Nempi ephambi kwabo yamangala ukuthi yini. Futhi wayesaqala ukugijima. Futhi wabhida members are cool. Yes, angel and good leg. Footing, a kind of figure called and go, Pagat, you listen to the Janus and Kunka Kuns and Picoto, Labaminig, Combino, Toll, what charges as you get a zag, Angel? Footing, what shall I send a zag as a toilet, Leo Bicode, Footway turns as a fuman zag. Zichob as in jazz of a cow or bang and bale. What does who let up and cool? Footing, what a cosh. Now, who was a Swiss? The machine that doesn't do good, Fuji. Yashire on the Puma is in Sabo. Fuji about God, the Baba Nemus, the Galasas, the car, the Guya Gules, Roba into the yard, the yard, the yard, the cow. Fuji, yeah, the local funnel. Loko, God's good jewel. Fuji, a good family with Tajanis on Nago, Jungle Cow. Kodwa lokho kuyinto encane kanjalo ngolunye usuku iminyaka eminingi edlula ngenkathi abantwana baka-Adamu uhlanga lwalelizwe lahlehlisele ekukholeni lokugula nezifo lesono babathikelela abaprofethi futhi bababulala futhi bona zonke izinhlobo zemithetho futhi babanqaba nohlangano lukaTamu lahlehlisele ekukholeni kwakunoyedwa owedla ezulwini wayesathi ngendlela emhlabeni kulolu suku unikezela impilo yami Wathola labo obukhulu bemicibisholo kubukhona futhi kwesaba kohlanga lukaDami kwakungukufa waxakathisa ukufa ngenkathi yeKalvari wayesekudonsela esifubeni sakhe futhi watshela abafundi bakhe zithululeni konke manje yangale linda ngaleya kuze kubuke ngikuthumelele ukuthize elizwe longakho. Akabuziswe uxolo alibuzise igama lenkosi wathumelela umoya ongcwele wayesethi ngilandeleleni hlukanise isono lokugula okugangeni. Madoda nabesifazane, into enkulu kakhulu leyo eyake inikwa ibandla likaNkulunkulu akusikho kubamba elinye amaphepha ezenkolo esandleni sabo kodwa ukugcwalisa ngomoya ongcwele kaNkulunkulu futhi unquma umbuso kadeveli kuze kuthi ukapteni wenkosi ufikele ukuqhubeka. Unkulunkulu anibusise, ngiyacabanga ukuthi ngiphambene lelo iqiniso ngiyakwazi ngikhuluma ngakho. Kodwa daqothe abesifazane nina nikhole kuNkulunkulu nina nizisho ukuthi ninomoya kaNkulunkulu enhlizweni yenu uma nigule noma niswele ninesikhali lapho ukulwa lokho kugula ngaso sikuwe uNkulunkulu kunike sona. Sizomelana emuva njengekwala na sizomelana eceleni na asilandele ukapteni asilandele yena lowo waye eKalvari. Ngakathi eKalvari walinyazwa ngenxa yiziphambeko zethu ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. Thatha lokho akunike khona futhi ulwe nokugula lesono yilo okuxoshwe kungakhona. Tshela udeveli ukuthi ungumkami manga. UKristu the uzalinqobile izwe mkhulu kuwe kunalo sezweni. Makhulu kakhulu amandla kaKristu kuwe kuyalokho kugula lokho nakho emzimbeni wakhe namhlanje ebusuku. Makhulu kakhulu amandla kaKristu kunalokho okuncane isono esihlaselayo ongakwazi ukusinqoba. Esithathe lo moya ongcwele futhi siqube phansi udeveli futhi sihambe singabanqobile njengamaqhawe esiphambana. Asikhuleke.
Jehovah Rapha, Jehovah Jara,
sizayikameni likaJesu, siza ngoba yena wathi, cela ubaba noma yini ekameni lami ngizokwenza. Nasi sigejane sincane sabantu lapha, namhlanje ebusuku, abayenda yendela endleleni, bezama ukuzigcina ngaphansi kwebhanela, nodeveli uyabanximfela. Babuka phandle lapho kuleyo benkulu ugange ebazungezile bonke izinsuku zezimangaliso seladlule futhi ayike into enjalo. Oh Nkosi uNkulunkulu, kwangathi bengaxakathisa lokho kubamba kwalokho kuphila okuphakade okugcwalise inhliziyo yabo umoya ongcwele futhi uma engakaze bakugcwalise kwangathi akakwenze khona manje. Kwangathi konke kuncikaza kungashabalala futhi kwangathi lo mzimba omncane wabantu namhlanje ebusuku ugcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu agcwalisayo kuthatha indawo yokungakholwa nokungabaza futhi ubanika ithemba lothando lenjabulo nokwenama lomoya ongcwele ukubeka ukubamba kwalezo zithembiso lezo uNkulunkulu asinikayo njengo-Abrahama osemandulo futhi basho izinto ezingekho kungathi zazikhona ngoba uNkulunkulu washo njalo zibe khona Nkosi. Ngenkathi sinemakhanda ethu ekhotheme yonke indawo kulesi sakhiwo ngiyazibuza uma bekungaba khona umuntu lapha ongenawo bongcwele namhlanje ebusuku ubengathi Nkosi iba nomusa kimi. Nginamahloni ukuthi ngiyazula ngakule mibhoshoko yenqubo yezenkolo eyenziwe ngumuntu kwakho konke lokhu kungabaza nezinto abakukhiqiza ngakho. Nkosi, ngikhiphe ngaphandle kwalokhu kubusa namhlanje ebusuku bese ungibeka phakathi ekubuseni kwakho ngobhaphathizo kamoya ongcwele. Ngiwufuna manje Nkosi, ngibe ithemba ukuthi ngikholele ukuphilisa kwami, ngibe ithemba ukuthi ngikhole ukuthi izono zami eziseko nazo zonke lezi zinto, ngibe ithemba ukuze umoya ongcwele uzoza kimi futhi ngezikhukhula ungenise nje umphefumulo wami ngokwenama. Ngiphakamisele izandla zenu kuye bese nithi ngifuna ukumamukela. Nkulunkulu akubusise nenekazi, Nkulunkulu akubusise wena. Kuza sonke isakhiwo Nkulunkulu akubusise emuva lapho nenekazi. Ngilindile, Nkulunkulu ubhekile nawe ngapha wonke lo muqa lapha. Yebo Nkulunkulu akubusise. Ifuna bongcwele ngigakuthele kuzulazula impilo emaphakathi ulaka lokuphikisana nokukhatshazeka nokungabaza nokwesaba konke kwisenhlizweni yami futhi Branham kodwa ngikufuna kuphume konke ngifuna kuba indawo lapho engingaba kukhanya kukhanyisayo ngifuna mina kuba ngibe impilo yami ukuba njengostefani ukuthi wayengasabi kanjani bathi ubuso bakhe bakhazimule njengengelosi kwakungefanele kube nokukhanya ubuso bakhe ingelosi biyozithoba wayazi ukuthi wayekhuluma ngani Wama phambi kwenkantolo iSanhedrin futhi wathi nina bantamboza elikhulu bangasokile inhliziyo nezindlebe nala umoya ongcwele njengoba kwenza obaba benu nani nenza kanjalo wayengelosi wayenomlayezo igama ngelosi lisho esithunywa Niniye ngenzele sithunywe nkosi samandla obuNkulunkulu kaKristu ngomoya ongcwele enhliziyweni yami bewungasiphakamisa sala sako omunye othile ongakaze na Izibusisa kuwe mnumzane, izibusisa kuwe nenekazi elincane. Nkulunkulu akubusise insizwa inkosi yakubona kuhle kulungile. Manje yena makhanda yena ekhothema sikhululekele ukuthi uNkulunkulu akugcwalise ngomoya ongcwele. Bona ngqo labo khona. Kodwa Branham uvula ukwehla ubeke izandla zakho kimi ukwenzela umoya ongcwele. Angidingi ukwehla. Ngenkathi uPetro ekhuluma lamazwi endlini kaKhoneliyo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Labo abalizwa izwi. Ukukhola kuvela ngokuzwa hayi ngokubekwa kwezandla kodwa ngokuzwa ukuza yini na izwi likaNkulunkulu ngizamile ngendlela yabethobekile kulikhombisa imibhoshongo yakhiwe imibhoshongo yaseBabiloni ezofanele iwe ngilikhomba imibhoshongweni futhi munye kuphela umgwaqo oyakuwo lowo kungomoya ongcwele ngeke wahlala umaphakathi nendawo iBhayibheli lathi kulolu suku ukuthi wonke umuntu owayenganyekanga uPawu ngomoya ongcwele uyoba lo Paul esilo yini uPaul esilo na kungakholwa anazi yini ukuthi ba uma belusi benu benifundisile etestamenteni elidala ngenkathi icilongo ligalile uma umuntu wayefuna ukukhululeka wayengahamba khululeke uma engakwenzanga wayeyesigxobeli futhi abe nosungulo lubholelwe endlebeni yakhe ngoba walile kuhamba khululeke futhi uma wala kuhamba ukhululeke khona-ke uyokhonza leyo nduna yomsebenzi lonke usulu lwakho futhi ulahlekile yini uPawulu yonkulunkulu uvela uBranham na umoya ongcwele wena uthi ngabe lokho kusembhaleni na ngokoqobo abaningi babo ake ngininike owodwa ukuze ningakukhohlwa kwabase-Efesu isine amashumi amathathu bathi ningamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enabeka uPawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu nalo uPawu likankulunkulu yilokho engizama kunitshela khona Ufunile uPawulu kaNkulunkulu ukuba lufike osukwini lokugcina. Alukho ebunzini lakho. Ukuthi lwelu sebunzini lakho ngulwazo ukuqonda. Kodwa iBhayibheli lathi uPawulu kaNkulunkulu ungumbhabhathizo kamoya ongcwele. Futhi wonke umuntu onawo izinhliziyo zabo zikhululekile benamekwe ngolwazi lukaNkulunkulu emabunzini abo ukuthi bayazi ukuthi uJesu ufile futhi wavuka futhi ngoba bayakwazi ukumbona isikhashanyana nongakholwayo angeke sangibone mina nokho niyo ngibone mina labo abanophawu ngokuba ngizoba nani ngisho nakini kuze kube sekupheleni kweze imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ngisho nemikhulu kunalo ngokuba ngiya Baba wami izeli kakholali hamba indleleni ebumnyameni ubuyisigayekaye ngakomuye umbhoshongo wasebhabhele ukuthi inta futhi bayinto ethile enye ngakwenye inkoleloze noma inkolo ethile ngenkathi ikholela ngempela nezibonakaliso nezimangaliso futhi kufihliwe emehlweni ongakholwayo vulani izinhliziyo zenu manje futhi nivumele nangene ngizocela abefundisi nabo ezakhiweni bakhululeke kakhulu kulesi sikhathi mela kumzuzu omkhulu lo mzuzu uzobeka uPawu lapho kuyiwa khona akungabazeki kwabaningi umphefumulo wodwa lingana namaza ezinkulungwane ezilishumi mkhulu kangakanani lo mzuzu Nkosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba Jehova finyelela phansi manje nje ngeziyawo zenkosi Jesu obusisiwayo futhi uthulule amafutha angcwele kamoya wakho kuye yonke inhliziyo lapha labo abalambile kulotshiwe ephepheleni ngenkathi uPetro wakhuluma lamazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo akumangalizi bonke babomile wena utheni ibuzisiwe umani namba futhi nommele kulunga ukuba nekusithizwa singakhuluma kanjani nabantu ngokristu uma bengamomele na uma behlele imicabangweni eyenziwe ngumuntu futhi benelisekile bengazi ukuthi badabukile balusizi baphuphuthekile futhi baswele futhi kabakwazi nkulunkulu wena muze namhlanje ebusuku kulabo abaphakamisa isandla sabo labo abafisa umoya okungcwele kuba ungene bakathi angeze ehlele phansi ngemifudlana yezibuzisa zakhe manje ujulula kuyo yonke inhliziyo futhi ubagcwalise ekwenameni yokuchithimayo ukuthi bangazi ukuthi uyaphila baniyokuqonda ukuthi umukela kanjani wena baniyokuqonda kokuthi wena labo ushizeleke kakhulu ukungena enhlizweni yabo kunabo ukuba babe nawe bakathi wonke umuzi omncane enqaba lonke idimoni lihleli ngalaba linxifa manje awusoze wawamukela ungeke wawamukela kwangathi bengabiza lo devil ngomqambi manga unkulunkulu wenza isithembiso nonkulunkulu uzosigcina isithembiso sakhe kodwa singakwenza kanjani uma sihlala zonke sidonsele phakathi njengofuthi itherapini egobele endweni lalo na ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzokhulula lesi sixuku sabantu futhi uthumelele phansi umoya ongcwele uvela kophezulu ngokukhulu kuvunguze kunamandla phezu kwabo kwangathi izinhliziyo zabo zingavuleka manje futhi uma bengamukela kuphela umoya ongcwele inkosi uyomemezela kubona ukuthi zonke izibusiso zikankulunkulu zingezabo sibe khona baba egameni lenkosi ujesu amen animthandi na ndiyakukholwa ukuthi lokho yiqiniso na angikakhulu ukuba ngumshumayeli wezenkolo ngikodwa ukuba bengingazwakalisa kuphela lokho engikubonayo enhliziyweni yami ngibona isikhathi sokuphela ngiyazi ukuthi umlezo uqinisile kuba bengifa kuleli horo umlezo uqinisile nebo futhi ngiyakholwa ukuthi amehle abantu izikhathi eziningi aphuphuthekisiwe kodwa unkulunkulu ulungile kuwo wonke unyaka wathumela uNowa bangako asindise na bangako asindiswa ngezinsuku zikaLoti na uJesu wathi kuyoba njalo ekufikeni ngendodana yomuntu ngempela nebo ihlanzana nje kodwa umlezo waqhubeka ngokufanayo nje manje lelani bangaka abakholwa ukuthi uNkulunkulu lapha na ake sibone isandla sakho bangaka abakholwa ukuthi uJehova Rafa umhlatshelo wenkosi ohlinzekelwe bangaka abakholwa ukuthi uJehova Jara inkosi ekuphilisile lalela mngani izikhathi eziningi kakhulu inkonzo yami emelika ayikaze ibe namandla ngoba kubukeka sengathi abantu didekile kakhulu oyedwa ofundisa ekeyina nomunye esikhundleni sokuhlala phansi futhi bathatha ibhayibheli futhi izifundele lola welokuqobo nebo futhi nokukholiswa ngomoya ongcwele manje bukani awudingi ngifunisiwe abantu ubeka izandla kuwe lokho kuhle inkonzo yami ngokufakazisa ubufakazi bukajesu kristu evusiwe kufeni manje omunye wenu ucabange ukuthi bekungumfundo omcabango ningibhalele izincwadi zenu namhlanje futhi nasho njalo izolobusuku ngithathe abantu ade benamakhadi okukhulekela futhi ngabaphindisela emuva futhi ngathola nje labo abangenamakhadi okukhulekelwa ngani ake ngisho kuwe njengengceko kakhristu lapha kuhleli ujean noleo umngane wami osifuba lapha ngudokotela veli indodana yabo ubili lapho ngumfundi usetman umphathi we-canadian umfowethu noman lowo onalo mhlangano phezulu amadoda amaningi fonela idolobha lami fonela uzodolobha umnumzane odinbela fonela ijaji ufonela umuthi amaphoyisa fonela udokotela semaje udokotela omkhulu kunabo bonke ningizimu umthempilo omkhulu babuze ukuthi nhloboni nokuthi imiphi imibono eyenzekayo babuze uma kuyiqiniso fonela udokotela semaje namhlanje ebusuku buze akwenzayo uma engena endaweni enzima wenyukela endlini yami aguqe phansi ngamadola akhe futhi nango elele phambi kukankulunkulu yena nami kuze kuba unkulunkulu ukhombisa umbono futhi mbuze uma kwake kanye ngihluleka mfoneke ezindleko zami udokotela Sembadeo ubhethe emtholampilo omkhulu lapho buza ukuthi wake wawuthela kanjani umtholampilo lapho ngenkathi enyukela endlini yami ekhala futhi wathi idolobha lidinga umtholampilo futhi ngamtshela khona ngqo lapho owawuyo kwakhiwa khona futhi bezowakha wathi ngeke wathenga leyo ndawo wathi iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kusukela manje isezinkundleni ebostin ngathi isho kanje inkosi izoba ngeyakho ngaphambi kwamahora angamashumi amabili nani ngathi uzoba nomtholampilo lapho uzokwenziwa ngesitile esibomvu uzoba nesayini emnyango nokuyilokuyo futhi kanjalo wathi pili bengingeke ngakungicabaza ngalutho ndodana ngathi inkosi ikunika kukhona dokotela mfonela namhlanje ebusuku futhi umbuzo ukuthi kwenzakalani ukuze kulandelayo wangifonela wathi ngigodolela ukufa bavele bangifonela nje futhi okuthile kwenzekile ezolo busuku futhi sezivele siyithengile indawo buza ngezinto abazithumelayo phezulu lapho lo mhlavuza udla konke kungekho themba zenhlobo sizokhululekela phezu kwakhe bangixonye esibhedlela sizoya ekameleleni futhi sivale emnyango inkosi izoveza umbono ngabe ithi ngenkathi nje behamba noma lokho nje okuzokwenzeka mbuze uma kuke kwahluleka lokhu kuncane nje laba lena lokhu ngokuncinyane ngike ngakubole kwenziwe kunoma yiphi emihlangano yami kunjalo ngizabile konke ukuthela into ephukile ngiyenyuka futhi ucabakile amakhala okukhulekela ngiphendule amakhala okukhulekela ngaba ngizama konke ngilapha njengencoko yakho nomfowenu lezi zinto lapha nangu benzude ehlezi lapha ndawondawo umdayisi wami wencwadi uliye ujin naba abafana ababili lapha omunye kanyeluka nomunye angicabanga ukuthi ungwanoma yini ngenkathi bafika ngamona endiyana futhi babona umoya ongcwele ubona abantu abayizinkulungwane bememeza iminyaka embala edlule omunye wabo ukhulise intshebe enkulu kakhulu bazisungulele i-FBI engeyabo uqobo ukwenza futhi babone ukuthi zona izinto zazizo benyukele endlini yami bazithwesa njengabavangeli nokunye nokunye nomoya ongcwele wehlela phansi ngo futhi wakuveza nam balapha behleli lapha manje nebo awumeli ngani na yindaba na mnumzana wudu lapha ndawondawo wayengitshela ehleli khona lapha ezansi lelozana ngambona ethola kulimala ngamfonela ocingweni futhi ngamtshela ukuba abheke usuku olulandelayo wajubula isithuba sakhe beyojubula ingalo yakho bongcwele ubusuku obumbala obedlule ngenkathi ngisechicago ngimbonile phakathi kwentuthu futhi ngamtshela ukuba aqaphele beyothola ubuthi bensizi khona lapho futhi waya kuleso sixa sentuthu futhi wacishe kona lapho buza ukuthi izinto zishiya kanjani ngaphambili amaviki emva kwamaviki lezinyaka emva kwenyanga ngaphambi kokuba zike zize zenzeke kamuva iviki ngizalikhombisa ukuthi kuyini lokhu lokhu ngukukhola kwakho futhi lezo zizathu izinto zingenzeki nguwo kuqhela umoya ongcwele uJesu akakaze abone umbono ngowesifazane kwakungukukhola kwakho komthini ileso sizathu kwaphelela ngamandla ngukukhola kwakho kukwenzayo hayo kwami nguwe okwenzayo futhi uma ukuqhelisa imizwa enokwesaba kalula kuwe futhi umkhole ngempela uNkulunkulu le nto iyohlukane iye kweyodwa enkulu kakhulu ivuselela kahaleluya nezinyonga ezimpuphuthe ukubake ingxabano nayoke into iyakwenzeka kodwa inqoba nje uhlala ogweni angakwenza kanjani na ngiyakholela kudleni ngoludala kodwa hayi kuphela lokho lezo zinto ezakudala zikunika umoya wenkoleloze ungangitsheli ngimi lapha manje ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani umoya ongcwele ukhona lapho kulesi sakhiwe khona manje uzophilisa ngamunye wenu khona lapho ohleli khona uma uzokukhola usevele ukwenzile bangaki abakukhole lokho na niyakukhola na kulungile ngizobona ukuthi nikhola kangakanani khwethamisana amakhanda yenu umzuzwane nje begani izandla zenu komunye oseduze kwakho manje qhela nje kuye yonke inkoleloze ungaphansi kokubusa kukakristu uma babili noma bathathu behlangene ngegama lami ngizoba phakathi kwabo ungahle ngibize ngomzenzisi kodwa uzothola emzuzwini ngibona bani khona manje bephilise kunjalo khona manje Ungahle ungakuqondi khona manje kodwa uma belusi kulesi sakhiwe bengaboni abantu beza kuba emva kokuba sekuhambile babatshele ukuthi izinkinga sesisu nezinto ezinjengalezo zibashile ngikufakazwa manje kunjalo kunjalo ngiyakubona khona manje kwelinye izwe niyakhola niyakhola impela uma umpofu ongazi uhonje ntshontshe e-Afrika ongazi ngisho ukuthi isiphi esokuncela noma isandla sokudla engakwemukela kuthiwani ngane nikwazi ukufuna ibhayibheli futhi nafundisa ngoba ukristu na uma lowomvu mpofu efanele akholwe isikhathi esisodwa nje kubuka ngani ngifanele ngiye kwenye indawo ethize ngosuku olulandelayo futhi izinkulungwane ezivuka ezihlalulweni ezinamaso nabakhubezekile nabayizimpumputhe futhi kuthiwani ngawo na oh nkulunkulu nesihe singakanani ubekezela kanjani ungafisi namunye kubabhubhe manje hlala phansi usondele phakathi nonkulunkulu vuma isono senu vuma kungakholwa kwakho tshela unkulunkulu ukuthi unamahloli ngawo uqobo ngokungakholwa kwakho ngikuphonsela inselelo ukuba wenze lokho futhi uzobona inkazimulo kankulunkulu ngizizwa ngigcothiwe khona manje ukwenza okuthile okwehlukile kunalokho engingake ngakwenza angikaze ngikwenze lokho empilweni yami kodwa ngizizwe ngiholeleka kukwenza manje vuma isono sakho khona manje ngithi awu ngingumkristu vuma kungakholwa kwakho tshela ukristu ukuthi ngeke ungasamkholwa futhi khona manje yamemukela khona manje kuzodlula awusoze wakhonana ngakho futhi kuna ndaba ukuthi kubukeka kanjani ukuthi kuzwakala kanjani uzokukholwa ngoba unkulunkulu ushilo unkulunkulu ushilo uphumile embosholweni lasebhabhiloni uphumile esigodini lapho umnduzi wesigodi ukhona ufike ecaleni lentaba lapho umusa kankulunkulu ugeleze ngokukhululekile uvele emthonjeni wokuphila vuma amabutho akho yithi nkulunkulu uma wenze noma yini kothile yithi ngizobuyela emuva bese ngikulungise yenza lokho manje ngifuna kamunye wena manje njengoba ngisho lo mkhuleko ngifuna wena ukhuleke usho kakhulu kange nami ngizowusho nje kodwa ukhuleke uvele enhlizweni yakho nekhanda lakho ikothemo amehlo akhe evaliwe wonke umuntu ungayivuzi ikhanda lakho ngize ngisho njalo ngiyabheka nje ukubona ngingakubona shone lokho emva kwami nkulunkulu somandla mdali wamazulu lomhlaba mqambi wokuphila kunguna phakade mnikezeli waso sonke isipho esihle yiba nomusa kimi o nkulunkulu xolela ukungakholwa kwami ngikholwa ivangeli ngikholwa ukuthi ulapha ngikholwa ukuthi manje wenze izwi lakho emzimbeni wami vula imigudu ngithulula konke okungakhola kwami ngemukela umoya wakho ngikhona ukuthi ugimi manje ngikhona ukuthi ukugula kwami kuzoshabalala ungaba kanjani ukufa nokuphila kuphile emzimbeni wami uma uphakathi lapho na ngiyakukholwa futhi ngimukela wena manje njengomphilisi wami manje gcinani ikhanda lakho likotheme lowo mkhuleko wenu lowo mkhuleko wenu manje ngizonikhulekela yibani nilokhu nivalelwe nigcinwe nivalelwe nonkulunkulu ungabi nalutho olunye emqondweni wakho manje ukange nawe khona lapho ngakuwe wena yithi ngifuna uma ungcwele bona uBranham kulungile ukhona lapho kunikeza ngawo wena yithi ngifuna ukuphilisa emehlweni yami futhi uBranham ukhona lapho kunikezela khona ngifuna ingane yami iphiliswe ukhona lapho ukuba akwenze ngifuna umfowethu umama wami ukhona lapho ukuba akwenze khona lapho uJehova njalo umnikele ukuhlatshwa uhlinzekelwe manje ngizonikhulekela iBhayibheli lathi umkhuleko ukhona uyakusindisa kulayo uNkulunkulu uyakubavusa uma ngifumana usemehleni yakho ngokusebenza kukamoya ongcwele ngizokhululeka ngayo yonke inhliziyo yami khona manje ukuthi umoya ongcwele uzofakazisa kini ukuthi umsebenzi usuqediwe o nkulunkulu baba wami ngize egameni likajesu ukukhululekela lona abantu manje ngobuqotho nokuzijoba wavuma amaphutha abo Oh Nkulunkulu obusisiwe kwangathi lokhu kungaba ubusuku ukuthi abasoze babukhohle kwangathi umoya ongcwele ungeze kuyo yonke inhliziyo manje nje futhi ukhiphe konke nje yonke into nakho konke kugula emzimbeni yabo manje ngiphonsela inselelo udevele enkulumweni impikiswano Satana uyaqonda ukuthi ubaxabuliwe awuna lungele langokomthetho uJesu Kristu inkosi yami yakuhlubula lonke igunya wawunalo ngathi eFe Calvary kususe isono nokugula futhi awuna lutho kodwa umkhohlisi kuni zibiza ukukhohlisa kwakho uyazi ukuthi ngenkathi inkosi yethu ifike esihlahleni yasiqalekisa isihlahla usuku olulandelayo sasibona
and our lord
Nkosi yethu yathi kubafundi bayo yiba nokukhole uNkulunkulu ngokubani yakuthi niyakuthi kule ntaba ngqukuleka ningangabazi enhlizweni yenu kepha nikhole nikushilo kuzokwenzeka ungaba nakho lokho kushilo Sathane uyawazi umbhalo kulokho futhi ngimfundisile nje abantu ukuthi uNkulunkulu kubo futhi uma uNkulunkulu ekubona futhi bakhuluma kuleso sifo futhi bathi qhela kimi futhi bengangabaza enhliziyweni yabo khona labo leso sifo sifanele sinyakaze ngokuba uKristu usho njalo ngokuba kusiba abakhulumayo ubaba ohlala kubo lowo okhulumayo baswele ngakho-ke phuma kube egambeni likaJesu Kristu ngisho njengenceku kaNkulunkulu ngomlayezo ovela ngelosini eyakugcoba futhi efakazisile kubantu ukuthi uJesu lapha nomlayezo uyiwo ngakho-ke phuma kubo egameni likaJesu Kristu ngiyakuyala ngegunya ukuba uyeke wonke umuntu ogulayo futhi uye bumnyameni obungaphandle egameni lenkosi uJesu Kristu ngabe liwuzwile lokho na Ngiyakudinisa ukuthi likuzwile lokho bangaka bakuzwile lokho kubhonga kukhulu kudlula sekweni kona manje nje na lokho bekuyiwo
Surely you won't doubt any longer That was God speaking back
Ngempela ngeke uzaphinde ngabaza lo uNkulunkulu ekhuluma emuva libona na Vugani niyakhole ukuthi liphilisiwe na Ukhona ukuthi uNkulunkulu uphendule umkhuleko na? Phakimisilani izandla zenu kuye, mbonge ngakho, kuphelile, liphilisiwe.
Jesus said,
uJesu wathi, uma niyakuthi, kwini na?
When you are out from Babylon,
uma uphumile eBabiloni, uphumile ngaphansi kokungakholwa, uphumile ngaphansi kwezinkoleloze, uphumile ngaphansi kwazo zonke lezi zinto, futhi ugcwaliswe ngempilo kaNkulunkulu uqobo, iphimbo lakho yiphimbo lakhe, unjalo. Ngiyukhulumile kamelani lami esikhashaneni esadlule uNkulunkulu ungitshelile ukuba ngeze lokho futhi nakhu lapho khona ukuqinisekisile khona manje amen futhi libusise igama lenkosi Oh, isikhathi esinjena pho lezi zikhathi zokuqala seze kukile kusukela eNingizimu Afrika kodwa kuba nini uphumputhe kungakholani na uthole lokho na Umoya omkhulu ushanyela wonke umsamo lapha manje nje njengomoya ongcwele unqamula ngapha ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe lakwenzayo Amen Bangaka bena baphilisiwe na phakamisa izandla zakho bangaka beza kwehluka emzimbeni wakho na phakamisa isandla sakho Nako labo kukhona manje uziphilisiwe ngokudima likaNkulunkulu bonke labo abenza kwehluka uma ubunganyakazisa ingalo yakho unyakazise ukuba ubungezwa ngendebe yakho faka umune wakho endlebeni futhi ulalele uyezwa uma ubungakwazi kuhamba manakezi ngezo zakho uma ububuthekile susa izisitho zakho emehlweni akho uyabona Umangcwele udlule kule ndawo manje nje kuqinisekiseni kwezwi. Haleluya! Malibonge igama lenkosi. Ukusamoya omkhulu kuya ngalo kwesakhiwo. Bangaka bakuzwile lokho ngenkathi kuhambe ngapha. Phakamisa isandla sakho. Yiba qoke nawe uqobo. Lowo umoya omkhulu odlule sekweni. Lowo ngumoya ongcwele. Kusho futhi kuyakwenzeka njengomoya omkhulu kakhulu othandekayo uhambe khona lapha ezazi unqamula ngaba futhi ngiwuzwile njengoba unqamula engasezejamelini niwuzwile futhi nawuzwa futhi ngubukhona bakhe bonke manje ozobehluke bonke manje ozokuthi uphilisiwe bonke manje abezokuthi uKristu kuwe bekuyini lokho na njengoboya ongcwele ufike ngosuku lephelekoze wehla khona phansi umoya omkhulu owashanela konke lapha bangako ufakazi wawo na phamisa isandla sakho nonke uqotshe enhliziyweni yakho nako labo khona ushanele khona sonke sakhiwe khona-ke ngumoya ongcwele ofanayo umoya ongcwele ofanayo yofika ngeza lifanayo malibusise igama lenkosi amen bonke khona ukuthi uphilisiwe mala ngezinyawo zakho wonke okhonwayo ukuthi uzobehluko ya ukuthi uphilisiwe khona manje mala ngezinyawo zakho amen amen yilokho amen ngenkathi besalindile njengoba kuqala kuza ukwehluka uma ubuphethwe ikhanda uma sekuhambile sukuma uma ubugula eziswini zakho sukuma uma sekuhambile sukuma njengofakazi nako lapho khona kwenzani na ngumoya ongcwele okwenzile amen ugcwaliswe ngokulunga kwakhe ohe lena indaba yami leli culo lami oh anizizwe nikahle na laleli culo lami wonke umuntu ngidumise umsindisi wami osuku lonke leli indaba yami oh leli culo lami ngidumise umsindisi wami usuku lonke zicule futhi wonke umuntu licoshe leli ndaba yami leli culo lami wonke umuntu ngidumise umsindisi wami usuku lonke leli ndaba yami leli culo lami ngidumise umsindisi wami lonke kuzwakala kanjani ukuphiliswa na bayizinze izandla zakho kuye kuzwakala kanjani ukuphiliswa buka nje nabo ngitshele ukuthi udevele kanqotshanga na ngempela unqotshiwe amen uyamangalisa hoye sinike ishuni kawe uyamangalisa uyamangalisa ujesu kimi bangabe wazi leyo culo na uyamangalisa uyamangalisa ujesu kimi meluleki inkosi yokuthula unkulunkulu anamandla kulungile uyalazi dede wethu na kulungile mangalezi amangalezi uJesu meluleki inkosi yokuthi uNkulunkulu namandla kuye ngesindisa uJesu sakuso sonke sona nehlazo uyamangalezi umhlengi wamali edunyisa igama lakhe uyamangalezi amangalezi uJesu kimi umeluke inkosi yokuthula unkulunkulu namandla kuye engisindisa ekesusa kuse sona nehlazo uyamangalisa umhlengi wamali edunyisa okwenzuze uma kungaba khona umnikazi emi ngabo kungukuthi ngiyakubuza enhliziyweni yami manje futhi kumelele nomoya wami omuye ocabanga ukuthi lokho kuphonga kudlulile khona nje bekubangele ibhanoyi noma into ethize unkulunkulu ongomahluleli umcabango wami lowo moya odlulile ngakulo msamo walophephetha ibhantshi lami ngakini futhi waphonga ngale kuleso sakhiwo khona lapho ngikuzwile ngawubona futhi uphumile bangako ofakazi manje ibhayibheli lasho umlomo wababili noma ufakazi abathathu ngokoqobo akusikho ngumoya ongcwele ngiyakhumbula ngenkathi ujesu ekhuleka ngesinye isikhathi futhi kwakukhona kuphonga kuvele ezulwini na bangako kukhumbula lokho na futhi abanye babo bathi ho ukuthile odumile noma okunjengalokho kusenjalo imimoya encikazayo isekhona kodwa uNkulunkulu usekhona futhi ukhona lapha umoya ovukuzayo omkhulu kakhulu ofanayo owehla uvela ezulwini osuke epentekoste ukhona lapha ufakazisa leyo nto efanayo futhi uNkulunkulu usamandla okumahlulelwe izinto zonke amen ngiyathanda la mayidunyiza inkosi kulungile wonke umuntu ufinyelela ngale futhi uxhawule izala omunye nomunye ngenkathi sisacula uyamangaliza futhi nina ma-methodist nama-baptist lungisani manje kulungile uyamangalisa phendukelani kwake sokukula uxhawule izala nawo wonke umuntu okuzungezile meluleke inkosi yokuthula unkulunkulu onamandla nguye engisindisa engisusa kuzo sonke Yes, and then they start. My 2 years and goes. This is a negative margin now. Yogi Dog, the Bas Gambina now. By Ziza Zana Zako, Goga Guambil, Goga Gunga Bas Guambil. Oh, hey, we are Mangalese, good. Goga Gunga Bas Guambil. Gunga Bussi said to Hotel Valley.